Must record.
You know what? What? Say my pombe, my vibe. My vibe, pombe, my vibe. Ulim gamba, ama ulim panga. Penda nitelimbe superstar toka shamba. Waviwanja, wakusamamba. Kacha ulie juu, siku ngoji toko manyoko. Hakuna kushika mapembe. Nasi tunapiga mayowe kwa pombe. Au kama gogo vinu melipuka shangwe. Heyo mahaile, nasi tujichange change. So siri, limeni bamba, limeni kosha. Nimeni koga, nimeokoka, limeni bamba mbaya. Nasi tukishalewa, tunaropoka. Yule kipoku, waliniona nikipita fire. Ni vibe, kama wendi feki bora uwepushe tabu. Sijesikia la mkuu, kakatwa gu. Mana kwetu kuna mdomba, tunamuita mkuu. Ni Johnny Pombe, John Vibe. Johnny Pombe, John Vibe. Kasi sema pombe, ma vibe, pombe, ma vibe.
John Vibe, John Vibe, John Vibe, John Vibe.
Johnny Pombe Magufuli.
John Vibe, John Vibe, John Vibe, John Vibe.
Johnny Pombe Magufuli.
John Vibe, Johnny Pombe Magufuli. Chikuwa tano kwa kupenda ukweli. Bosi wa mifano, kiboko ya tapeli. Bingwa wa michano, dili story. Sasa panya wamebaki nazari. Ofisi za kisela zote kufuli. Hii vibe ni zadi ya kabali. Hata ukikataa, mina mkubali.
So siri, limeni bamba, limeni kosha. Nimeni koga, nimeokoka, limeni bamba mbaya. Nasi tukishalewa, tunaropoka. Yule kipofu, waliniona nikipita fire. Ni vibe, kama wendi feki bora uwepushe tabu. Sijesikia la mkuu, kakatwa gu. Mana kwetu kuna mdomba, tunamuita mkuu. Ni Johnny Pombe, John Vibe. Johnny Pombe, John Vibe. Kasi sema pombe, ma vibe, pombe, ma vibe.
Mwaka moja utafikiri mitano.
Tunapambano kwa michano iwe mfano.
Pimari, 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 pimari. Na limbe
this is L-I-M-B-E Arts. My brother, respect kwa wanavyote. Heshima, adabu, mlima. Tumemaliza kabisa.